Na Songa.
Songa.
Na Enda.
Enda.
Na Songa.
Na Enda.
Na Songa.
Okay.
Na Enda.
Wamba.
Na Songa.
Nimshak.
Bado nimesimama kwenye wokovu. Bado na Songa.
Songa.
Bado na Enda. Bado nimesimama kwenye wokovu. Bado na songa.
Songa.
Bado naenda.
Nikireminis denye nimesonga. Toka Molo Mat na Donda. Nikafika Nairobi, Oya, Gigi, Gotha. Nikapatana na Bishop G. Schools Missions, BD. Rapper MP3. River Road na Bansi D's. Akanipeleka chuo kadha tuka preach. Big up kuni teach. Nikapatana na Mr. T. Angaza KBC. Akanipatia platform. Spoken word VC. Big up Jeffro Katai. Kuniaminia mpaka sahi. Nikajuana na rappers kadha. Kina Didi na Short Baba. Underground, that's why hunijui. Si kuanga na pesa ya vita. Ili kuanga warfare vita. I remember definitely they will call me to preach. Nikitambu but my memories are fresh. Na kumbuka kabisa. Siku backslide. Nilikuwa na muka satisa. Na fanya kamisa. Mpaka gize na isha. Many times no food. Kweli kabisa. Lakini imani kwa Mungu kabisa.
Bado nimesimama kwenye wokovu. Bado nasonga. Bado naenda. Bado nimesimama kwenye wokovu. Bado nasonga. Bado naenda.
Big boy nika graduate degree. Mass com nikapatana na JB. Soul winning weekly. Sanadi father big up greatly. Salimia Kevo na wifey. Wambie siku hizi minipasi. Niko pale wangige ndani. Nilimari saini na wifey. Story yangu naijua kiasi. Big boy from zero. Big up Kivlin Wanjiro. Song yangu ya kwanza ni sponsor. Salimia your husband Agunda.
Salimia your husband Agunda.
Jesus anakuanga na mimi. Sasa mbona usimwamini. God gave his only son. Story yangu liza DJ son. You can be what you wanna be. Nikapatana na Lady B. Ule damn fire BD. Ini story ya story ya mi.
Ini story ya story ya mi. Ini story ya story ya mi.
Bado nimesimama kwenye wokovu. Bado nasonga. Bado naenda. Bado nimesimama kwenye wokovu. Bado nasonga. Bado naenda.
Nasonga. Naenda. Nasonga.